Nilizoea sana kukaa nyumbani kaga, sijui mamba klabu yanakuaje. Kule na uko kuna uku wanangu, asubuhi wanamkaga na mabebe. I say, let me go, let me try cause I wanna know. Kwanini wangangani, yeah, we'll make see them go every day. Nikajiona fala, kwanini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, ila klabu mara moja moja sombaya. Leo yini mekua gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini utambia nini. Leo nimekuwa gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini.
Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga, na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya. Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga, na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya.
Moja nimetoka kumoka, kilika nituma nikaruke tuma joka. Nikakutana na toto la sneaker, kumbe kwa fresh baba nizela moka. I was like, how are you? Can you dance with me right now? She said that, yes I do, well come and dance with me right now. Wakati nataka kuondoka, kurudi nyumbani, sinikajikuta sina hata mia. Kitoto sikikarupoka, twende hotelini. Shika kipendesha, sijui hata njia. Kajiona fala, kwanini nilipendaga kulalala. Mini mtu akwaya, ila klabu mara moja moja sombaya. Leo yini mekua gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini utambia nini. Leo nimekua gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini.
Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga, na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya. Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga, na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya.
Nikajiona fala, kwanini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, nilakabu mara mwa.